Ayy, twirling up by zone. Ita nazo kodwa ziyahlala. Isikhalo samashingu nokwathoza nezinto. Ayi, ngeke siqaleka angu basiyela ngesikoleni. Lento sayincelebeleni amakhosi ayibiza esigodlweni. Sicele emakhoneni nenkunzisa emathuleni. Niphuphe inkaba ingakafiki ukuphapha kuphelele embhedeni. Sekufika ushunwe inkaba uzozwa kuthiwa zimbi indaba. Isikhumbe sehlula abashuka inkaba endiza nenkontana. Asimphushanga uwele ngathi bejayividide ivale zami zinokudlala ngenduku. Ngadomela usibeke igaba. Isikwebo sentyamba inkaba yisozi bakhululwe bathela intele zemnyama zamasozi baphunyule. Awushwele inkaba yizonde 200 bazi sibakhulule. Sebedinga uRamaphosa ukuze nesikele sikhuphuke. Wawuthi kuyoba njani kuthiwe yamadoda ayipheli. Sakhula kanjani mina ezami inkaba yincenge. Awuzwe inkaba irap ushunwe inkaba ileza yidebi. 16 shooter kudwala isifuku ngathi ama-chain olili weni. Ngasusa amagudu ngimvusele impi yegoda. 200 bazi ushunwe inkaba isuka bangizela ngododa. Bamba baxolela inkaba iphinde yenza ingozi. Monday looking up to me ngoba sengigcwele ma-billboard. Avaka kujama indlalifa siyabonga nge-BET. Umzansi usuku elinye zinga sinama-stars like ZCC. Sikhuphula i-volume we-killing soy like stock e-T. Sekunokudlala e-ATM noma ama-bank e-MD. Idla nazo ziyayilapa, hilwa nazo ziyayilapa. Bafuna ithatha umhlala phansi kodwa akekho ongayikhathaza. What a beat yakushaya, what rap yakuxwaya. You not a pro, you just a kid, awuna reason, awukhule chance. Suka kude nalo shuni kusasha isigubhu inkalakatha. Sithi clever ungagive up kusho inamba inamba namba. Kodwa ungekho lapho kuze usibone o-MC Tata. Masikutshela ukuthi i-work waphika usengahola imfama. Top 10 MC, angifuni nokuyingena kodwa ngiyaphakamisa quest. Unumber 1 uyakufanele kodwa ngizovele ngithula. Abanye ibhande liyabaxega o-Father Christmas bayashoda nayi present ngarap. Kubuhlungu ukubona lokhu ngoma ne-rap ayisafani. Lafe lihle kakhulu kugcwele omigos no-ayifani. Engizolahlela ithawela manje uspeed akasaliphathi. Baba probonisa indlela balahlekelwe isignali. Ngabi nenkabi kasa ke nibambele o-100 bars. Ngiyazi kade nulindile amashinga esalinda inkaba. Bangizela nge-beef ngiphethe inkomo ingabaxaka. Indoda isengadliwe ekuseni ihlehla mfana uthole i-breakfast. Wasuke wayidala kuqala bamkhuza waqala ukuphapha. Iyababa le-beef wayithesta umfana wendlula kuphapha. Yesiphuma kwafela ubala loshuno sogcwela ilanga. Iskill sabo siyadropa ngathi iphenti sehliswa abafale. Ngokushisa impepha ngithi ukukhuluma nedlozi. Wafa kudala esibiza ngentsha manje ngiqedela nobhobo. Ungizela ngododa amashinga yawugubha umgodi. Izinto seqala ukuba rapha mambisha sangisosoni. Ake wume DJ usufuna ngqongqoza umshini. Uza nomqondo imarikanga imigodika lithola impini. Iinkabi zami ziyabiva ukuchitha ekuseni njengesitiki. Waduma ngengoma eyodwa ngathi imoto yama-ice cream. Mamela DJ mina ngisengashintsha isimo. Usengaphambana nempama uza nobuso kucima umlilo. Wasingoshuna enkaba ithula ngisengasisa umsindo. Ngathi siya yamakhwantam ngazomtshela ngetliya. Kube beninodwa benizolwina leli award. Manje khaluthi abathanda ibheka banikhathe nenkaba. Nazingoshunwe inkaba ihayibo nibhekane nenzazi. Ungamthinta umuntu umsaba uqhatha unyawo ube namanzi. Bafana ngiyanitshela mina nenduku ngayitshela. Baqhatha nenkaba uvuma uye siphukuphuku ngempela. Lo shuni ngawufela wadepha umfana ngiyamgqema. Ngekulunge won my shoes ngakhula ngigobe ngakulela. Siyambonga King Hoss ukuthi nisivulele indlela. I-hip hop ikwenye level ngaphandle kwengabe kuyabhela. Hip hop iqophe umlando i-feeling up. Shout out to Casper sakhula ngephathaphatha kodwa namhlanje siyadepha. Hayolala amaqhawe rest in peace baba bro. Sohlala sinikhumbula WHP ezi-hardcore. Shwele nika flaba bomandoze ezekwayito. Sengaphambana nephansi kushunwe inkaba za neflow. Abangifisele okuhle inkaba ibayibambe ngophondo. Kaziyozala nkomona mehlo nankagakumbomo. Khona kudilika indonga sengithwelele insimbi ijoga. Too sweet ukuba nenkaba ihlehle uzongifakela inyonga. Basopho ushunwe inkaba umfana uyodlala nowabo. Ngibiza ingoma cupha mfana inkingi iyoqala ngonyawo. Zulu uyasabeka inkaba irap iqophe umlando. Kodwa ningangizeli ngezinja leyo mpisuka ngethamba. Babathixo somandla usungaqala nje ungivikele. Ngoba uba i-brand new ambassador umakhelwane osengijikele. Ngapha nginominatiwe ngenzeka nje ngiyiwinele. Bese ngithi ngiyobulala ngaqhathwa nomuntu ofele. Bafana ningamhluphi masisukile ningamkhuzi. Ningalusa amadada nisesekude ukubamba inkunzi. Bafana ningamdudi kwafika ubuthongo ningamvusa. Ngigulagula nginamkhuhlane ngisesekude ukuphuza umuthi.
Hayi 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 bafana hayi bafana hayi. Bengithake ngiginqike nje yabo ngidelivered 100 bars. Angilwi namuntu ngiyazi inkabi nenkabikazi kade zulindile wayibolonda le. Bengithake ngidelivered 100 bars angixabani namuntu angilwi namuntu ushunwe inkabi shwale.